umuntu gukunda ugukunda bidasanzwe niyari muri rubanda abayumva ni wowe yavuga ikibabaje nuko agukunda utabizi ikibabaje nuko agukunda utabizi ejo bundi yatubwiye ko yamenye amazina yawe ubahora kuri internet ashakisha amafoto yawe gusa ngo arakuzi neza nubwo byamutwaye igihe kinini gusa ngo arakuzi neza nubwo byamutwaye igihe kinini tinya umuntu wamanitse foto yawe mu cyumba cye tinya umuntu wamanitse foto yawe mu cyumba cye si mu cyumba gusa wavuga ko agufite no ku mutima si mu cyumba gusa wavuga ko agufite no ku mutima Draw the best, draw the best. Ooh, spalevo, oh yeah. Na bombo pro, yenzo muno gukunda. Bimwe byo gupfa, yenzo muno gukunda. Kurusha abandi, yatubwiye ko adarara, tanara rukwa. Wawo kugusiga. Ya kwemera
ndagika musiga
we ngwarabizi kurukundo rw'iki gihe rwuzuye marira yamenye ko abakobwa batuye ino nta musore n'umwe bakizera uwo muntu ni njye uwo muntu ni njyewe
bagabana karamata
ndabizi ko bene aya magambo atoroshye kuyumva twahuraga kenshi utazi ibindimo ariko rwari urukundo nashoboraga gufuhira kandi tudakundana ntiwabimenye byamenywaga n'inshuti zongeye tugendana